waye ummato romo kana be tulata Dr. Dikko yokan Ruth Wario Africa Tiba University Free State Kesati Technology de Fanno Bar Safety o gantu dame computer af guddina technology ti barnota PhD shelle achwati tumurate technology baradde ummata ti yegargara jede nit sene jetti Afrika gama teknolojiin karaatti guddisuun danda'amurratti waraqaa hedduu barreessite barruulee saayinsii Ameerikaa Springer jedhamurratti maxxansuu ishee dubbattee jirti. Koraa qorattoota saayinsii addunyaatiif ammas Ameerikaa Kaaliforniyaa dhufuutti jirti. Soraatu Afrikaa tibbaatti bilbilee dubbise.
Waan karaa sana Dr. Ruth, baga dadhabbii kan argite baga gammadallee. Dr. Ruth Wario yookaan ammoo Dr. Dikko Wario nama keenya marsaa beetee dhalattee hin guddatte achi sadarkaa tokkeessooti haga sadarkaa lammeessoo achuma baratte achi baatee jennaa Free State University seente digirii tokkeessoo talammeessootii fi barumsa doktorummaallee achuma baratte kompiitarii baradhee jette duruma jaalata.
Duruma jaalata kompiitara ijoolleen dubara dandeettee dansaan sanaan kana itti baqatu waan kana dhibee ilaalu ofiisii jedhe. Ani dhibee ilaalee jennaan dhibbanneenu wanti gara waan jaalatti keessu waan gara wanna keenya jiraate jalqaba dhinnaan iyyuu illee akka malee jaalatee fi akkasumaan dabree.
Itti barumsa saayinsii kun yoo iddoo namni dubaraa namni uwwaa akkuma Ameerikaatti iyyuu guddoo akkasumas gara PhD kanaan nam guddoo keessatti hin argitu fakkeenya fajennuuti digirii lammeessuu gaafa baratte isaan nama gamii waliin baratee nama gamitti eebbifamu.
Gaafamta lammeessuu maastarsii namatti eebbifamu qofinti yaa eebbifame.
Nama gamoo waliin jalqabde.
Jalqabate nam digdama waliin jalqabate ganna lam keessatti fixatanii ammoo ganna lam keessatti fixadhe qofinti yaa gara hojjeti.
Hubumtan ta'e eebbifamte. Warri kaan oo lakkismoo hojii dhibee argatamoo akkam ta'u dhahan.
Kompiitee isaan kalochaatiin digirii tokko illee hojiinii akka malee hojiinan qoranii wali kaampanii amma yuunivaasitiin dhibee nu qabnu kompiteeshan warra. Kampanii jiran ijoollee akkanumaan jala aniin post graduate ijoollee guddinni hin dabartu hojjaa digirii obbo Afaatti hojii keessaa hin dhageenye. Soo namni garee ishee argatee akkasii waan kaan lakki.
Siyaasa nama akkamiiti nama horiitisaa guddatti moo oobruu qotaa guddatti moo tamma doktorii taateetiin kan ka'ee jirta. Eessa dhuftee as geetti?
Wanni ani jechuun jiru akkuma aadaa garte ijoollumaan baadiyyaa isa guddatti. Dikko dirqee taa'utii malee wanni namni hojjetu. Ni booddee baadiyyaa ijoollee ani jechuun ni jiru. Qoraan dhagee isaan dhagee.
Gan barumsa kanaan eenyutti jajjabees waan kompiitarii kan sumatti laallata siingamoo jabeenyu mukeeti.
Wanni waan kana amma gaafa tokko ICT jedhamee waan information technology communication kan waan ittiin hojjetu akkisii nam qarqaara laalennaa wanti kana na jaalachuu Facebook kan kana nam email kan namiif moo waliin communicate offlaat akka hin jiru lafkee intan keessa beektu akka biyyi fi jaargalta biyyi dhiyeewwan dargannaa namni waan kana jiru waan kompiitara kan barate so application tokko jaata waan developite wayii waan beektu affin nam qarqaara hojii namni hojjetu keessa nam qarqaara hundi kun waan akkanaa ta'e sunitti inni na gargaaran sun.
Afrikaan kibbaa yoo hedduu warra nama biyyi oromoo of keessaa jibbiti waan akkanaa kanaan beekamtillee jajjabeen barnoota. Afrika kibbaa kanaa mormaa nam biyya ormaa of keessaa jibbitu. Kan irratti ammoo nam uwwaa ilmee dubara taate. Kan sadeen akkam walitti dandeetteetiin asiin gaate. Dagam ciniinatti asiin geesse.
Waan jiru keessatti rakkoo hin jirte waan kanaan poozitiivii fudhate. Kennaa yoo atiin marra cufa ifa jirte waan kana filaa garuu tokko illee ba'uu hin dandeetti waan kennaa marra cufa namni yaadda inni kan ifa jira waan alatti qabdi. Ammoo jaati nama waan kana challenges is part of life. Soo jee warri finfinnee is fayyina namni iskuula kee barumsa kee jirta waan amma jalqabatte fixachuu qabdi.
Maanta isin jiru qabsumoo ciniin nacha.
Fedhii jedhu fedhii waan keessa fedhii keessa qara nama oofsita waan feetu oduu mataa keessa dhaanan illee ni oofsita. Aguwaa feetu kan hin ta'in.
Faayisummaatti PhD kompiitarri PhD ga'uuf ilmeen dubara PhD ga'uuf sun guddoon argitu gama barnoota saayinsii kanaa yoo hedduu. Ameerikaa keessatti namni uwwaa namni dubara barnoota saayinsii kan barachuuf PhD ga'uuf dabalaa deemuu jiru lakkoofsi kun maanta namni dhibiseera.
Namni uwwaa of tuffannaa of tuffanne beektaa waan kana ija laalchi wanni sun waan namni dhiiraan tu fiddeenne akkam hojjee saayinsii tocheedhani namni uwwaan danda'u herreega akkasii jira. So namni hojjaa ol guddatu namni uwwaa kun uyyoo yaadii samaa waan kana hin danda'uun ol guddata marra yaayyuu mataa keessa isaanii. Wanti kun si jajjabdu ani mataa keessaa ani fiigii guddinni akkasitti guddatan. so wan mar duru wan kanani itwelaru man tsamoje wonu hubeto si jejeb duwarte ejana me du hunage tun jejeb tu sinere itwuta lalte sino je obje jabata tumaru fuma wan kanagaste si jejeb duwarte sina kasi yada chuma ga wan to chene na me du kagare wan kanin dande dande tu kuma wakati sa ki sabal le si sana yere ara mu hakka na je dani kira da bana tu yuna fi yan dande re je sawa yo mo kiwa dura de tanu dande anur khayayu play food them wrong so would akasina mukhlal
computer science in africa coming good should and on ambula coming good should and
then it makes a global village in amma na me search for communication with technology it connect people last year flagur in me in the technology ni na ngi do won ka tu technology and the canani last year na le jabe sine karkaru sende technology to one edin work arte
danne da bafa waraqat qorannu fa haa qorto qabda
danne digama difference deeti waraqati gutinne ma wa technology hana bolle gari fanto chi ICT and education hani hadan deeti kara yolleni baratuni sarkaru bendo gepo qorani sadi kanta fa yu online ebatti nagar tiyana to chi yara bolte de jaga mati ak poddo ma yu ase
sindiko si tunul fanne moa kuni yu jabdu makasi
kero kuwa ulfate aya moa lena mbeta akarefu de wani ya de tewa sinto chiste ledat
amma tende kumsan barate PhD argate doktari thate computer science wanduri fe khwan argate mani jolle karkarta jannan ujla mujjatu jirajet ujin karafite jolle gurri ulfatu nam gurri indagen gurri le lagate dan sadu bachun denden taquban walasan yolle tan karkarajet yolle tan kanin karkarta jenna afrika sibba khisat project to kujal kabejet project in sunene vision based sign language and hand gesture one computer itasani quban itasani computer in ka wan namije khan devise namabarreisa devise namatimajechu nay sunu jitu jirajet afrika sibba ke sam namagami baratuni jir
khoga sikaretam nay no sotema mat
ese so domanso la dirham
Free state.
Ijo legan nagami tanami barachuni juram.
Ijo mentu ijo numam kan chagari kitama kitu.
Ijo le nagam jala chujente.
Ijo ne pilot study semesa ijo ne gupto janate, malle gupto varkarte. Basi soti ay gupto ragam mante, amaro projectin kundu guma oralle interkara.
Ijo tuma kidan samil kofte inje Kenya letin davrana inje Kenya ijo le nagam barsi sufeta.
Skuli to karama tagetin toche. Karam nero prisisiti. Ay jollaga kumtoko
mambarum samit kenya khaysa
Saint Luke and station nero dikes gar kasarani
Dr. Dikko wari de khani Africa Tibet Professor University Free State Data Scientist di computer ati ku jolle badia Quran daga bisan daga guddante yemmatu karkaru futuru fejet jolle Africa gurre ulfaatu khanammo akado ye wadaga undan de ni karkaru appyo khanammo application computer hojjechu jirt Afrika Tibet Kenya khaysa jolle gar khuntoko san karkaru jajette jolle gurre ulfaatu mas karkaru feta jenna
jolle nam digitali garo itu khan kaptu asnawana tupachu mundetu nimberam de tefor khaysatu oda namullaati oda nam sirataati namma gurun tammi kumin karna orule ote dupa chugunde de want to chinda darne orule amata dupa tambi chimbar pani
conference gudda bruhu jirta conference in kanarati florida ti taani conference in kunene conference qoratto ti okanammo ogeyoti computer ya dunya watrufani afrika kibba khisa katanjette tenamuma suma bruhu jira maqani conference kana
human computer interaction Human computer interaction is a human being that is now interacting with the system. Programming and touch on in amma, application in the amma, configure it over color, but they want to interpret them.
A fan day, and then
it's write down the text. Text in one thing, maybe for example, what's your name? Over there. So what's your name? What's your name? So kum kana mota ne wana tuchi ofu ni computer kuna mje hana ya kiro ameru wetsi ya ne wiki indu pata
akuma whatsapp len facebook len email len viber len akuma no kum tuchi ni app injer to kana mo application injer to yolle gurriya wanda game sana yolle gurri ulfa technology dunya jala namne karkaru wa de tuhi dirajete project su makane nam
project kina arta bu application was jolle duuda qarqara visual based gesture recognition system inani
visual based gesture recognition system jete computerin akwarite dubbata arqwarra laletin dubbata jalalle barreisaf computerin wala sahani jechu ni kore atdeemu hujjetune application hojjetu jurtan biyette metu deemu jurtan
wana tochi project antoche karamma nayamani worra nam worda sisude
yo fakenna tun simil koftia kan sadente wona dibina tojjetu fetman
oni tichu fedu wani mumen kamne ya di gudana ntabo borani betta ada aba ada sana muane tuana ada to borani tulfatu jaro len tinte dure sunam gelindeni dere wani wekiti worra holi worra dekuneni but waron mojolana mareki ostuni want to handle it technology kan monisi nugar karto information igarte amma wan community wan ada wan sim akonami fidamu amo kya information itana bigene wanam database data database ku file igarte computer anavati mudasite information database akesa point to wan takasa na 100 and 1000 generation gatustu information to the government did one namma jarolet wana da haska banjede san fayan kam na kharaka ka tin din nan karkar danda amma ni ko wanda ni traditional medicine da ni fani ni horadi hanani to traditional medicine amma borani da information tanam system is okay wacce da ni na ori ke je hande korsa borani musujer karo adat wa wodi toch ojatan computer hanir hete unian flake kawa wa nojel filmhe imbarati tewana kasi sunone yada film borana to pambe ta forani siga fake nam borana de ori ke fa ibarata de ubani faiza namam ta tabe akini la dare jarolen jarabe ikiram ha fai jite namai kuwana tuchir nam fake na us khangal le lanani bokaro wan sim borana wan dadifa wa isala la niwa ka ci dukisa ka ci kuma computer sao perdana
project tan amman je
indigenous knowledge system ne ni system ni amma computer hana indigenous ni amma adate ni amma ka ci nor ke na kana knowledge ni karuma ce ni amma so ja ta mu an ka record hana orkete am khara marom system ni wan ka ji nin dan de ke ni computer hana za ti wan kana na ma ta yi story in ta ci ni ya adan tijjitu wannan hujjatun mun bat community isa mana makami information tana or kawo danda su makami ne kabu danda
wana du korada nan je tegen han kesu wana gam korate bafte doctor
ken han kesu ti afuri to come to Ethiopia to the ICT for development for Africa then wani technology in kin da ta kisi mun de te kin Africa sarkarte Ethiopia de ni gardare kishani hana online recruitment kala meso ISTS information system technology leya ga madaya fuka tadi tan dijini conference yamma asitorba kama Florida kalkabu tirkhanale kasuma project suni tuche so tadi hinamma conference in South Africa makani Southern Africa Computer Lecturers Association so isakla sakla tuleni jim hankesa so tulena ma akasuma muangate relectorasi sa kompita sanzi ustuse university south africa flat fajira south africa kanale ke kasube ayu stengla ma online jer
gurdo kana tambare site direno namba de isa guddate inne dubra ta guddate asgau fetun yolle mandate tete yolle romo mangote
amjolle dubra onne angosto yakdiya hanumben jabane betchu malle amuto nakalla jolle ke nulis seri computer science for tech namtika jolle ke nam onne ne tinje uno computer science san sena sabu computer science in kunini wan dubara ta hoja sam fake nam tisgeme facebook ma arba nam distiro social media hanam alame te chu jusan di application umtika nani parate developide application ka number that you have to write one business one to pass it to you one to get you done it so computer science is a computer science in community one to get you through the software development so one to just simply go on and see not you want this one to get you nam karkara again the application on interface and can you see you from the nine to 12 am manager kabate so dama University of Kenya Heads of Paratutis Computer Science Student Team Application Mamma Developed. Application is financed about it Hanama, Karkas Lavata, and an MPA company. Addition and Flajuru. What Ergan, not at the gift of Flashing Moon that the Hassing of Perker out, the Flajuru Targeting Computer Science. Wara kamar dessa
wannan computer ne harkan jalatar sai filleni tanu
sai dugo me
uji tante kina sai aten
shi ya rama na computer scientist
barnota computer yake ne eh PhD kalda computer scientist din mena min benne tipo dinges na maro jeta
computer scientist din kuni ne wani tipo chane on programming ne da computer fan computer na wani da barre programming kira ne database to kita web design ita kita web designing to namma website to mamwa ne to mu internet to rata garta na mut wa computer scientist to cha mobile development da ni wa nan ma telephone bu page application kan chufa computer scientist to cha network da ya mu ana kawale internet connection da ta computer scientist to cha cyber security kan chufa mun te kira wanna
certificate kan amma warakat raga ka dunya kai sarga ta gabda
kin ka be yes ya lan kaba Canada an kaba Australia an kaba China an kaba Kenya an kaba Ethiopia an na da yin kaba university from but Sunday but ta afri har ka de
kula kai tun certificate ku wa wal la har da bar
eh ba ngene
ngene ya yenge ne kana gechu jese doctor Ruth Vandikorio computer scientist kana mo geti scientist computer artif wan guddo jirta wan ta budu jage fadde malle ori buli
galato